kubwa.
Yani leo lazima mtasema zero, zero. Yani leo msipo sema nitasema oh, na, na, na. Yani leo lazima mtasema leo, leo. Yani leo msipo sema nitasema oh, na, na, na. Me drop two to never watching it. Look at fit at the one piece. Me drop up as a kimo bitch. Let me call out, shall I sell? I wanna go to Guna drama care. And you my boy, I chain him on bear. When he's saying, get him on your own copier. This cafe, but Smoto, Mimi, Namina, Chana, Missa, Sipi, me, the Billy, Niki, Nisha, Zili, Safari, I do never shake a burin. When then I do go, Tora, and Jar. Only Tani Kaka Kuta Jau, Kichana, Mimi, Lazimochi, Paka, Kizibisana, and Doka Gigante. Mama Gina, Sakuja, Jackie Shabiki, wanna push and go. Leave your dog on it to my back, Kichana, Jaluo, Usi, Maka. Mama Gina sasa kumecha, jaki shabiki wana kushaka. Ulithi ya mdogo ni jatuba baki, jana chaluo muhusi maka.
Yani leo, lazima mtasema leo, leo. Yani leo, msipo sema nitasema oh, na, na.
Shima mkachenga kiburi kwa kicheko mejache uri mongoja nikifo mchimbe kaburi kalamu inachora lechori muhuri kwa meshara polo jache uri mistari mibovu mitisa unzuri wanangu watamu na gonga mihuri kwani majacha mskii vizuri na chana mnasema apana kiacha kuchana mwasema na bana kidume joko lazima jitume mwakimbia shoti mwafata umemo kweli wa uma lazima niseme na kwa mirajerika kwa sinimene waruchi yaye lazima umemo waneno labone lazima lisemo kimona nani mwiteni shemeji mebaki mifuba mekonda mededi nikone second domana mestedi mistari kwa wingi mejeza kwa begi kimona nani mwiteni shemeji mebaki.